download kupitia smokemziki.com. Cheko mirundo
baby ni cheki mda ote wala unisumbui tona kuona unakea baby ni cheki mda ote wala unisumbui mapenzi mazoea usipo ni cheki atada kwa mbili na miroho juu juu nikikupigia usipopokea na miroho juu juu najiuliza unafanya nini Pona nani Baka hao ni cheki mimi Pona nachana umia moyoni Baby unafo ni cheki muda ote Mweza kona sikia raha Wengine wa cheki wina penzi wao Baka mida ya miamala Nazisi unafo ni cheki muda ote Mweza kona sikia raha Wengine awachekiwi na penzi wao mpaka mida ya miamala Oh baby why 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 mpaka unicheki mimi Oh baby why 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 kila muda nakutafuta mimi Oh baby why 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 mpaka naisi unipendi mimi Baby ni cheki mda ote, wala unisumbui, tona kuona unakea Baby ni cheki mda ote, wala unisumbui, mapenzi mazoea Usipo ni cheki atada kwa mbiri na miroho juu juu Nikikupigia sipopokea na miroho juu juu Ani nachojua mimi Watu wakipenda na hawa chokani Baby usiogo pewe ni cheki Hata mara milioni Mapondo Nitajua napendwa Baby hapondo Utafanya tabimba Hapondo Nitajua napendwa Hapo ndo utafanya tabimba Ah kwenye biti ni falasi Amekutana na Lucifer Asende tapa Wapi phone shopping Brigadia Awe blabu Meneje Hemedi Kitu la mtumba Ah the dawn
Smokemziki.com.